shula kulumile wolwisa wangixela ngothando wangishayela umthetho kanti mani ndoda ungithathasha uthando lwami luwehlule kulumile wolwisa selamuthando umshayela umthetho abantu mani ndoda ungithathasha.